Yesu nuwanje nanje nduwe nacya nandukanya n'urukundo rwe yangu zama daso y'igiciro nacya nandukanya n'urukundo rwe Yesu nuwanje nanje nduwe nacya nandukanya n'urukundo rwe yangu zama raso y'igiciro nacya nandukanya n'urukundo rwe yamfatishije umugozi w'urukundo nashinganye nacya nguburu mu ntoki ze aramfashe aramomeje yamfatishije umugozi w'urukundo nashinganye nacya nguburu mu ntoki fashe aramomeje yanyanditse ku nkingi y'umutima we cyabasha gusiba izina ryanjye muri we n'urutare rwanjye n'igihome cyanjye arandinda amanywa n'ijoro yanyanditse ku nkingi y'umutima we cyabasha gusiba izina ryanjye muri we n'urutare rwanjye n'igihome cyanjye arandinda amanywa n'ijoro amanywa n'ijoro yamfatishije umugozi nacya nguburu mu ntoki ze aramfashe aramomeje yamfatishije umugozi nacya nguburu mu ntoki ze aramfashe 참